Yeah. Wagwan Saski sounds. Mm-hmm. You know, say this is King Jasper. And me have to talk about this girl, you know, say. Yeah. Every time she across me mind, all them West time, me can't see it, me can't eat, you know, say.
A civilian man.
This your thing, me can't part with it anymore. Yeah. Girl, talk a cashier. Could your home, Ashkelon Empire, you know.
This. Napenda yule kashia wa supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Ananipa kiu, afanya mina kiu. Kili kwenye counter ya supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Ananipa kiu, afanya mina kiu. Kili kwenye counter ya supermarket. My boys wanna die if he combine in a habit. Ya kushop kila time in a one supermarket. Kili mana pa cash and card in a wallet. After nime buy cash, I'm super and I swap it. Kendrick a porridge, eat your moja, mina wink. Miss hit me, I drop it, miss it, and the shaker ink. Keep it up for links, maybe later to the meet. Eat a shaker links, mina pendo leave you need. Counter umika, naka mini moja sweet. Unge kuwa streets, unge skia. Counter umika, naka mini moja sweet. Unge kuwa streets, unge skia. Napenda yule kashia wa supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Ananipa kiu, afanya mina kiu. Kili kwenye counter ya supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Ananipa kiu, afanya mina kiu. Deli kwenye counter ya supermarket.
Toka supermarket, utaduka ndani ya mall. Kama TRM, where your body ya belong. Nime chill ndani ya studio, maria pili na compose. Sita was in rhymes, ni pate kuseduce. Nime ghetto, okay, floss, get me heart tanging loose. Oslo ni den, kema nenjo luta blues. Sasa samla ni tuliza penzla po nipe girl. Lidi na confess, many fiends come a curl. Counter umeka, naka mini moja sweet. Unge kuwa street, unge skia. Counter umeka, naka mini moja sweet. Unge kuwa street, unge skia. Napenda yule kashia wa supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Ananipa kiu, afanya mina kiu. Kili kwenye counter ya supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Napenda yule kashia wa supermarket. Ananipa kiu, afanya mina kiu. Kili kwenye counter ya supermarket.